Pane, nabudio na kugamo umu za joromuyu. Beseko tujie kupa na wewe jamie. Durumura wawa waichago tujie kure. Kucho changwa zaimoni changwa sabanu na mazia basho kurengera nunga tunami wacho sarigo kure yose vira nyumvira mituze mituze kure yose vira nyumvira mira tuza nami kitaka idu numu mamaro ginchi kumura wabura nejeye nami tebu kunize yisuri ipyaptane gorirane namite ukunyize murabura nyumvira gose utuze utuze nibaru murabushe gutyo cyangwa daimoni cyangwa sabanu namazi yabasha kurengera nunga tunami wabyo sarimo dure byose biranyumvira nituze nituze dure byose biranyumvira niratuza namumura muratuje ubu ntabwo bamfite amaze no gutamuruka mfite ibyishimo byinshi nuko mwami ndakwinginze ntunsige jyenyine ntugire muri iki cyambuki nimwe amahoro murabura nyumvira gose utuze utuze nibaru murabushe gutyo cyangwa daimoni cyangwa sabanu namazi yabasha kurengera nunga tunami wacyo sarimo ure yose biranyumvira bituze bituze dore byose biranyumvira biratuza biratuza.